changa changa DJ Sasambua kutuza kitanda si ushamba udugu umejua mweza kumi na jichanga changa DJ Sasambua udugu Nikola Bagala Nikola
tangu morning na mindo kamati ya jiko fata ni kufate fata mimi sio chizi shuhuri tuza ni kutuza kiti uka kikaria visuri kata unafokata tala kashoga upewe visuri tuende bere na turudi nyuma ira mimi sio chizi shuhuri
leo nipo refu nyumbani kwako
acha nichi achie mama
na nakumbuka kama ni na deni rako
hari ya kiti ni kutuza shoga shoga
mama
fatani kufate
fata tufatane we
mimi sio chizi shuhuri
kwako na mimi ni je
fatani kufate
pesho gangu we
mimi sio chizi shuhuri
mimi sio mwana wa simu mama we
aha oh
Mr. Designer pa hey amenye kwamba nikiwa na mwanangu tizo di tizo dash we big in my flavor kibao. Hey, I'm in your combat to kill a jet for this sound, yeah. Twende mwanangu, adesko tuonde.